select play.
Dano mundo ngono siega. Tell me when I'm being unfair. Inga yako funo standa sonke. Baby, that's not fair. Olu yo samo muye. Someone who doesn't care. Uplungu besga tulopsi wa unyawo. Baby, gili me. Dano mundo ngono siega. Tell me when I'm being unfair. Inga yako funo standa sonke. Baby, that's not fair. Olu yo samo muye. Someone who doesn't care. Ubuhlungu besikhathi ulobuziwa unyawo. Baby, gili me. Mono uyozama elsewhere. Ngoba mina ngikhathe. Indaba zakho ziyawukhathaza umoya wami. Mono uyozama elsewhere. It's so hard to say goodbye, but we have to. Ngoba nzima ukhupha inyamazane. Awu mina ngumuntu ngishoda ngamandla engwe. Ngikhupha makhudu. Do you feel bad, feel bad? Do you ever regret? Feel bad, feel bad. Yakufikela umzwangu. Uthando lakho lungithathe ngespeedy. Ngafake ne-seatbelt. I was drowning in love, happy in love. Ngalindele reject. Sometimes I will tell myself that it even better. Ukuthi ngihambe ngijubalali. Noma indlela nameva. Ngihambe ngijubalali mna. Ngasabheki emva. You know that I tried ukuthandana nawe. Awu kodwa wena. Dano mundo ngono siyeke. Tell me when I'm being unfair. Inga yako funo sithanda sonke. Baby, that's not fair. Olu yo samo muye. Someone who doesn't care. Ubuhlungu besikhathi ulobuziwa unyawo. Baby, gili me. Dano no siega. Tell me when I'm being unfair. Inga yako funo sithanda sonke. Baby, that's not fair. Olu yo samo muye. Someone who doesn't care. Ubuhlungu besikhathi ulobuziwa unyawo. Baby, gili me. Mono yo zama elsewhere. Ngoba mina ngikhathe. Indaba zakho ziyawukhathaza umoya wami. Mono uyozama elsewhere. Ngoba mina ngikhathe. Indaba zakho ziyawukhathaza.